bira imeniponza na tokota. Kote kupambana tatu bila yangu penzi tamtam wameliokota. Moyo kawacha na malenge lenge umeota vidonda Nimefuba halinishi wenge wivu na konda Anipita mbali kama kidege Aniacha hoi mimegelege Nazala unika na nuna bwege Wena uma Kama asali shapoko nywa masege Kaniacha gaoma dege dege Yewa mbezi bichi miwa mlandege Akumbu kinyuma Tena sikuthubutu kumfanya jutie Kunipenda niliamini milele Daima, daima Kwa kiasi kwa kazumbuku Kujapo yangu kitocha limulikia Anavyoiweka kando inanuma, inanuma Yangu akili Amechanganya, changanya, amedanganya Hakuna tena siri Amechanganya, moyo ameugawanya
But you drive me crazy, gone. Now I can't get you off my head. Can't get you off my head.
Umeniachia kidonda, kidonda. Miweza koni nakonda. Kidonda, kidonda. Skibi mayana nakonda.
Tena siri
Amechanganya
Moyo ameugawanya
Ya kumbe lipita kunu